Kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakka irraan hordofaa jirtan maratti nageenyi keenya isin haa ga'u hordoftoota keenya. Guyyaan har'aa wixata adoolessa 24 bara 2023 attamooltan. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan kan isin affeeru keessummeessituun keessan har'aantu jibee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti dhaabbati mirga namoomaa falmi Human Rights Watch aangawoota adda bilisummaa Oromoo torba kan mootummaan seeraan ala hidhe jedhe akka hiiku gaafate. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Finfinneetti dippiloomaatii Chaayinaa wajjin wal gahan. Akka sanbata dabre jalqabame torban tokkoofitti fufu feestivaaliin ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Osfaanaa ilaalchisuudhaan kan qindeessan qophii ispoortii har'aa keessatti dhiyaata. Kanneeniif gabaasaalee kabiroo har'aaf qindaa'e akka hordoftan isin affeeraa amma gara oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixataa har'aa waliin an jaallannee gammadaati. Bulchiisa naannoo Amaaraa godinoota Walloo lamaan jechuunis magaalota Waldiyaa fi makaana Salaam keessatti dilbata kaleessaa jechuunis adoolessa 23 bara 2023 humnoota nageenyaa fi gareewwan seeraan ala hidhatan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namoonni sadii du'uu namoonni jaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Doktorri hospitaala Waldiyaa ka godina Walloo kaabaa maqaan isaanii akka ifan baane gaafatan akka jedhanitti sanbata darbeerraa eegalee namoonni nagaa fi miseensonni humnootii nageenyaa hospitaala seenanii jiru. Gama biraatiin godina Walloo kibbaa magaalaa makaana Salaam keessatti namni tokko ajjeefamuu maddeen hospitaalaa ibsanii jiran. Mootummaan gareewwan seeraan ala hidhatan hiikkachiisuuf akkasumas miseensota humnoota addaa naannoo sanaa caasaa nageenyaa adda addaa ka biyyattii keessatti makuuf murteessuu isaa sana hordofuudhaan haalli nageenyaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessaa hammaatee jira jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed jimaata darbe magaalaa Finfinnee keessatti daayirektara waajjira koomishinii dhimma alaa kan paartii kooministii Chaayinaa Waang Yi waliin kan wal argan yoo ta'u, lachuu tumsa biyyoota lamaanii guddisuudhaaf waadaa galaniiru jaallanne.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed jimaata darbe magaalaa Finfinnee keessatti daayirektara waajjira koomishinii dhimma alaa ka paartii kooministii Chaayinaa Waang Yi waliin kan wal argan yoo ta'u, gamlachuu tumsa biyyootii lamaanii guddisuudhaaf waadaa galaniiru. Miseensa biiroo siyaasa koree giddugaleessa paartii kooministii Chaayinaa ka ta'an Waang walgayii 18ffaa gorsitoota nageenya biyyoolessaa fi bakka bu'oota olaanaa kan nageenyaa gurmuu biyyootii BRICS jedhamanii Afrikaa kibbaa keessatti walgayii gaggeeffamutti imalaatuu jiranii Itoophiyaa daawwatan. Itoophiyaan yeroo rakkoo ishee mudatetti deeggarsa cimaa Chaayinaan gooteef yoomiyyuu kan hin dagatamne ta'uu kan hubachiisan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Chaayinaan michuu guddaa fi amanamtuudha jedhaniiru. Itoophiyaan yaada misoomaa fi muuxannoo Chaayinaarraa barachuun qonnaa fi guddina dinagdee saffisaan of danda'uuf karoora jiru galmaan ga'uuf misooma magariisaa fi itti fufiinsa qabu dagaagsuuf fedhii qabdii jedhaniiru. Waang gama isaaniin Itoophiyaan biyya Afrikaa guddittii dhiibbaa barbaachisu qabduudha jedhan. Chaayinaa fi Itoophiyaan akka michuu tumsa tarsiimoo bal'aa ta'etti kaayyoo fi hawwii waloo kan qaban yoo ta'u, bu'uuraalee kan akka sagantaa Chaayinaa biyyoota Eeshiyaa fi Afrikaa waliin wal argisiisuuf gootuuf akkasumas ijaarsa daandii fi fooramii tumsa Chaayinaa fi Afrikaa jalatti tumsa bu'a qabeessa ta'e gaggeessuun barbaachisaa akka ta'e Waang ibsaniiru. Aangawaan Chaayinaa kun jimaata darbe itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera hajaa alaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnin waliinis wal arganii jiran.
Gargaarsi midhaan nyaataa uggurame jiru uummata gargaarsi nyaataa akkaan isa barbaachisu hedduu kan naannoo Tigraay keessa miidheera jechuudhaan bulchiinsa yeroo fi ka Tigraay beeksisee jira. Komishina qindeessa yeroo balaatti hoogganaan kutaa dursee akeekkachiisu Gabra Egzaabeer Arraagaa'u VOF akka himanitti har'a ijoolleen umriin isaanii waggaa 5 gad jiran amma sababa hanqina nyaataan du'aa jiru jedhan. ኮሚሽኒን ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ድል በተከለይ ሳይብ ሰባሴን ሞቱም አፍቃሙቲን ገርጋር ሰና ሞማ ገርጋር ሰሃተት ተማበርባች ሱካን ኡመታ ሚዳን ረጋ የሮን አከ ኢሰደቀቡ ጋፈቴ ጅራ ገርጋር ሲኩን አደጭቱን ኡመተ ድሩ ሚዳሜ ጅሩራን ኢባ ሃማ ጌስ ሳጅራ ኮሚሽኒቺ ጆሌን ሙሪሻን ገድጅራኒፍ ማንጉዶኒ አካን ሚዳሙ ሳኒፍ ሃንቅንኛታ ኩንሞ ዶይት ሱንደንደ አሙ ደቀብሲ ሳጀቹዳን ኮሚሽኒቺ ቤክስ ሲጅራ ገራው ዱታኑ ተናጨኑ ሞብልቺን ስናኖ ጋምቤላቲ ወልድዴ ሰባፍ ሰብለሞተ ግዱት ትፉፈጅሩን ለሞን ሄዱን አጄፈሙ ኮሚሽኒን ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ኢብስ ድልበተከለሳን ቤክስ ሲጅራ
ኢፍሲ ኮሚሽን ቻከጀዱት ቆራኖ ጂኦተ ለማንደር በንራ ኤገሌ ገገሳቱረን ሄዱን አጄፈማኒ አከሱማስ ቄሳኒ ራቡቀው ሳኒ ምርከነሴጅራ ከነመለስ ናኖ ተኮተኮት ሰበቦልት ቡይንሰ ኡማሜን ጋንዶኒ ጉቱን ጉበተኒሩ ቀበኝ ሳማሜ ካምበር በዳይ ረጀቹዳን ኢፍሴጅራ ኮሚሽን ኩንገሩ ለኮፍሰነ ሞታጄፈማኒ ቡቃን አከሱማስ ባይነ ቀበኛ በርበዳይ ኢፈንጎኒ ኢፍሲ በይኩን አከጀዱት ገሬዋን ሂደታን ከንሰበ አኞዋ ኪቭኑዌር አከሱማስ ገሬዋን ሂደታን ከሞራ በቀቶተ ኬሳፊ ሱዳን ኪባራ ታአን ወልት ቡይንሰ ከነ ኬሰትር ማተኒሩ ኢታና ኮሚሽነር ሮላናን ካን ኮሚሽነር ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ኦቦራኬ መሰለ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፈከ ኢፕሰኒቲ ናኖ ጋምቤላ ኬሰት ነገኘ ሉቡዴ ረት ወርገምሲሱፍ ወልደብዴ ሰባፍ ሰብለሞ ተለማን ግዱጅሩ ፉርማታ ዋራ በርባደ ጀቹሳኒ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ገባሴ ጅራ
ኦፎሬጋን ዊጣታራ ገነማ አካዳሚ ወራና ጃሌ ሲያድ ከን ሞቅዲሾ ኬሰት ኡፈታ ኡካአን ጉታሜ ኡፈቴ ዶይን ሰደቀብሲሴን ሉቡን ነሞታ ሄዱ ደርቡሳ መደን ሂማኔጅሩ
ወጀቶኒ ወራና ታአን ጭሬኛቹ ዳፍ ሂሪረኒ ሶጅረኒ ባላከን ረጥቂያ ፈቴ ጌሲሴ ቆንዳለ ወራና ቶኮ ኢፈት ሚዲያት ዱበቹ ፈየማ ዋኒን ቀምኔፍጀቻ ኤኙማን ኳከን ኢብሰምን ጀቹን ጋፈተን አከጀደኒት ሀሌላ ከናዮ ጥቃት ሎልቶተ ድግደምን አካጀፈመን ኩርኖታን ከንለካመን ሞ መዳው ሳኒ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲመኒሩ ነሞተ መዳን ኬሳ ሙራስኒ ሚዳሉቡ ሶዳች ሱረጌ ረስጀደን ገሬኒ ደቶታ አልሻባብ ሀሌላ ከናብ በተሉመት ትጋፈተሙማ ፉደቴረ ገሬን ኩን ኢብሰ ከራ ቴሌግራሚን ከነን ነምኒ ኦፍ ወሬጌ ሎልቶተ ከነረጥ እየፈቴ አከቱሬ ሂሜ አልሻባብ ኦይንሲኩን ሎልቶተ ቶርባተሚ ሰዲ አጄሴ ዲበቶኮፍ ዲግደሚ አፍራሞ መዳው ካኒ ሜታውስ ኦዴፈኖንኩን መዴ ወለባብራምር ካኒ ነርገኔ ነምኒ በላ ከነጌሲሴ ኡፈተ ወራና ኡፈተ አከቱሬ ቆንዳልኩን ዱበተኒሩ
ጥያር ሲቪሎታ ድልበተ ከለሳ ሱዳን ባሃከ ሰትኩፌ ሎልቶተ አፍር ደበለቴ ሉቡና ሞተ ሰገሊ ጋላፈቹ ወራኒ ቤክሲሴጅራ
በላ ጠያራ አንቶኖቭ ሙደቴ ከነራ ዳይሚ ቶኮ ሉቡን ሀፉሳ ሁምኒ ወራና ቤክሲሴ ጅራ በላንኩን ከሙደት የሮ ሱዳኒፍ ሁምኖተ ደገርሰ ሰፊሳ ግዱት ወለብደን ጀልቀበም ጉዮተ ዲበቶኮ ጉቴቲ ሎልኩኒስ ለሚሌ ሱዳን ሚሊዮና ለካመን አከዴሰን ድርቅሲሴራ ሱዳን ኬሰቲ ወራኒ ጉዮተ ዲበቶኮ ጉቴኩን ሉቡ ነማፊ ቡራ ለሚሶማረት ሚዳ ሀማጌሲሴራ ገሩ ገረፉ ለዱራት ከነጫላ ሀማቹ ጅራጀቹዳን ሱዳኒቲ ዳይሬክተር ካውንስሊ በቀጥቶታ ኖርዌይ ዊሊያም ካርተር ዳበተ ኦዱ አሶሲየትድ ፕሬስ ፊማኒሩ ናኖ ሰነጉቱ በሌሱፍ ጨራቀ በከጀደንሞ ሱዳኒቲ ዳይሬክተር ዳበተ ገርጋርሰ ሰደርካ አዱኛ ኬር ኢንተርናሽናል ዴቪድ ማክዶናልድ ትሩን
አባንም ርጎተነ ሞማ ፋልሙ ሂማን ራይትስ ዋች አንገወተ አደብሊስማ ኦሮሞ ቶርባ ከፖሊሲን ኦሮሚያ ዋጅረ ፖሊሲ መጋላ ቡራዩት ሴራን አለ ወጎታ ፊ ኤጅሩ ጀር አከሞቱማ ሂኩ ጋፈቴ ጅራ ሂማን ራይትስ ዋች ቲ ታንቱን ዋጅረ ደሜ አፍሪካ ላቲሻ ባደር ነሞንኩን ኤርጋ ማነሙርቲ ቲ ያተኒ ኤጋ የከራ ብሊሳ ጀደመኒ ቦድ ሃንገዮና ሂራጅሩ ካናኒስ ዲቤ ፈያፍ ሳጥ ለማኒ ጅሩ ጀራን ጀቹራን ቪኦኤት ሂማኒ ጅራን አቡካቶን ነሞተ ከና ቱሊ ባይሳ ፈለነ ሞተ ከናፍ በርባዱፍ ሂመተዋ ጅራሌ ሞቱማት የነ ዴቢ አምኔ ጀዱ ኢማከነረት ቃሙ ሞቱማራ ዴቢ አርገቹፍ ያለ አንጋማት ምልኮፍ ነ ገልሞ ዳዊት ደበለ ተቀበ
ibsa human rights watch arra ke satti kan yeraman angawta adablisumma oromo torba kan ergabar kuma lamaf damas hidajiru jedamanida abdi raggasa dawit abdata lemi benya mikael boran kenisa ayana gadawul jirafi gadagabisa yero garagara manni murti blisa ajichal lakisus policin oromia garu yakkamale waggota fide wanjiru fi amas motumman ethiopia sirna qabi yettifo yesu qabaje dejira human rights watch Latisha Bader tiantu wajra dami Afrika kan Human Rights Watch VOF namonne kun himatamale agasida turun sera Ethiopia TV sera idla dunya kan sarbeje tijirti
Well basically what we looked into was the situation of these seven individuals some of whom have now been in detention for 3 years
Akasjet Latishan kan nuti gabasa kan anilalle namot torban gannasa denderban kan hidamane laljiseti Hidani saani kanjakabe watabajji kumala mabdiddamarra ega leeti. Ega kannuti keessa ratiti yefanne mirga aka argachu na mutakana adura sarba matureda. Imanni na mutakana addadeta usi wanni ubatamumale na mutakana manni murti akkala kifaman ajijijira. Kanaf mutumman sera ratundaye na mutakana lakisukaba. Gamabiron na mutakana keessa rakkumfaya kanisamuda telle wanjira nefi anga onni biyati atataman warra kana lakisukabu ujette jirti. Dabanni Human Rights Watch ibsasa keessatti ammas qaamon seera eegdu tamootumma namoota yakkamale jumlaadhaan to'annu jala oolchaa akka jiran siyaasa sadoof jechasi himanni namoota irratti dhiyaataa jiraachuun le'eere mootummaan sirna qaabiyyatti fooyyessu bara 2018 musi agayoon agaruu rakkichi kun bakkuma jira jedhe jira.
I mean, we saw a period in the first months of the Abiy government around, obviously, as everyone will recall, the ongoing massive release of political detainees at the time.
Akasjet laitishya namas. Ala Abiy Ahmed ango kabate namonni da turan edun lakifamani turan. Olay tumbulin barakumala mafkuda sagali kasun na anno rumia kesumali ta rumiatti. Lola tigray wali wal kabates ala toni tigray sedun hidamun mudate ture. Achis naannoo amaaratti dhiyeenya kana hidhaan baay'inaan babal'atee jira. Kanaaf bara 2019 kaasee wanti nuti galmeessaa dhufne ammas namoonni dimshaashaan hidhamuun itti fufuusaati. Arras kan argaa jirru namoonni hedduun seera malee hidhaa jiraachuu darbees akka taate aangawoota kanarraa arginutti manni murtii bilisa siin jedhullee namni Itoophiyaa keessatti bilisa ta'uu dhiisuu malaa kan jedhudha jechuun dubbatti. Obbo Tuulii Baay'isaa abukaatoo aangawoota adda bilisummaa Oromoo buraayyuu waajjira poolisii hidhaa jiraniiti.
Haalli isaan irra jiran mootummaan jara kanaaf bajeta tokko iyyuu hin qabu. Nyaata isin dhiyeessuu fi wayyaa isin dhiyeessuu fi wanti inni dhiyeessu wanta isaan keessa bulan qofa mana hidhaa sana qofa jechuudha. Kanaafu namoonni kun mana yaalaas mootummaan yaalchisaan jiru nyaata argachaan jiranii wayyaas argachaan jiranii kana namootuma itti toleeti amma danda'e gargaara jechuudha. Keessumaatti namoonni kun yeroo mana hidhaa galan fayyaa turanii. Manuma hidhaa sana keessatti dhukkuba adda addaatis maxxanfamanii rakkoo hamaa keessadha kan jiranii maqaa dhawwaadhaaf keessumaati. Kanas ayyaanaa rakkoo dhibee guddaarradha kan jiru. Hundi isaanii namni dhukkubsanneen jiru. Namoonni kun hundi isaanii otoo gadhiifamanillee namoota miilaan deemanillee kiloomeetira tokko fagaachuu danda'anii miti akka malee galaati. Xalaa manni murtii bilisattiin jedhe. Kan abbaan alangaa namoota kana waanti himachiisu hin jiru jedhee xalaa nuuf kenne kana bakki nuyi ittiin dhaqiin hin jiru. Prime Minister ofisiin fudhannoo dheenuurraa deebisee jira. Warri kaan garuu fudhataniitu macalli jedha. Amma gaa erga iyyanni kun galee olmoosti gara ji'a ol ta'a. Bifa jaarsummaa fakkaatuunis namoota itti erginee jirra. Garuu namni waa'ee dhuma jaroota kanaan ittiin kaasinaa kan siin jedhu malee sababa kanaaf kana waan ta'aniif namni siin jedhu tokko iyyuu hin jiru. Keessumaa dhimma kanatti gaafatamummaa kan qabu ministeera haqaa ture. Ministeera haqaatiif barreeffamaan galchinee. Isin waamna isinitti himna jedhanii iyyannaa keenya fudhatanii achuma lafa kaanitti dhiisa.
Latisha Bader itti aantuu waajjira damee Afrikaa kan Human Rights Watch dabalate dhaabbilee mirgoota namoomaaf falman kaanis dhimma aangawoota adda bilisummaa Oromoo kana mootummaa gaafatanus deebiin arganne jettee jirti. Dhimma kanarratti waajjiraalee federaalaa fi naannoo Oromiyaa kanneen akka ministeera haqaa, biiroo koominikeeshinii mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa akkasumas koomishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaallus hin milkoofne. Garuu kanaan dura obbo Geetaachuu Taammiraat itti gaafatamaan biiroo kilaastara nagaa fi haqaa Oromiyaa sagalee Ameerikaaf dhimma namoota kana akkas jedhanii turan.
Namni karaa adda addaatiin yakkaan hidhama. Yakkaan shakkamee yeroo hidhamu galmeensa yeroo gabaabaatti qulqullaa'ee kan mana murtii dhiyaatu jira. Galmeensa yeroo dheeraa kan fudhatu jiraata. Adaduma kanaan kan seera jala turan hin jiru jechuudha. Kanaan alatti namni akkuma tan makaafte immoo galmee tokkoon bilisa ba'uu danda'a. Galmee adda addaa kan barbaadamoo jiraate immoo poolisiin qulqulleessee kan dhiyeessu ta'a. Haa ta'uuti kanas kamiinis yoo ta'e kamiin namni ragaan sirriitti irratti qulqullaa'ee yeroo seeraa seeraan taa'e keessatti mana murtii dhiyaate. Seeraan waan seerri jedhu hojiirra irra jiraata kan jedhu hojjennoon akka kan keenyaatti jiru jechuudha. Kanaaf inni karaa fooyyiinsa sirna haqaa ilaalle sun furmaata rakkoo kanaa taa'inneetu kan ilaalla.
Waxabajjii darbees koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa haala aangawoota ABO'dhaa jiranii kana gaggeessitoota naannochaa waliin marii gaggeessuuf akka jiru dubbachuunsaa ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kunas Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen ka qophii ispoortiiti. Feestivaaliin ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa sanbata dheengaddaa adoolessa 22 irraa jalqabee hamma sanbata dhufu adoolessa 29 bara 2023 as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Meeriilaand naannoo Waashingtan DC'tti geggeeffamaa jira. Feestivaalichi aadaa fi aartii dabalatee agarsiisawwaniif gurgurtaa adda addaa kan of keessaa qabu. Karaa ispoortiitiin maal maal akka geggeeffamaa jiru Bafaqaaduu Morodaa dirree taphawwan itti geggeeffamanitti argamuudhaan qindeessaa taateewwan Osfaanaa Baranaa obbo Abdulaziz Tololaa haasofsiisuun gabaase qindeesse.
Feestivaaliin ispoortii Oromoo kan kaaba Ameerikaa erga jalqabamee waggaa 27 asiin Oromoota Ameerikaa kaabaa keessa jiran biratti taatee waggaa waggaadhaan eegamudha. Baranasi as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Meeriilaandi Konyaa yookiin Kaawuntii Montoogomorii mana barumsaa olaanaa Beeleer jedhamu keessatti taasifamaa jira. Sanbata dheengaddaatii jalqabe torban kana keessatti taateewwan ispoortii adda addaatu deema. Taateewwan aadaatii fi aartiillee ni jiru. Garuu sagantaa kanaa fi kan irratti xiyyeeffannu ispoortiidha. Obbo Abdulrazaaq Tololaa qindeessaa taateewwan Osfaanaa Baranaati. Waa'ee akaakuuwwan ispoortii irratti hirmaatamanu gareewwan meeqaa akka hirmaachaa jiranuu fi eessa akka dhufan akka nutti himanu asofsiifnee jirra.
Ispoortiin Baranaa waa sadii akka of keessaa qaba. Ispoortii sakaaraa hin qaba, which is you know the main. Qaytaan immoo baasketbolii hin qaba. Fiigiinsi illee immoo Abbabee Biqilaa Legacy fiigiinsi illee hin jira. Sun karaa booddee irratti guyyaan karaa duraan naawusi goona. Wanni sadiin kunniin baay'ee tokko torba kana keessa.
Maaliif baruma baraan ispoortiidhuma kana sadantu jira? Maaliif itti dabaluun hin danda'amne? Akaafuu amma kubbaa harkaafaallee kubbaa tapha biraatti dabaluun maaliif hin danda'amne?
Akka karoorratti Osfaanaan waa baay'ee qaba. Kanammoo godhuu fi giraasrooti irratti hawaasa keessatti dalaguu si barbaachisa. Akka Osfaanaatti hawaasa keessatti maaliin wanni dalagamuun irra jiru waan jedhamu keessa akka karoorratti waan kaa'ame waan akkanaa kanatu keessa jira. Kanaaf giraajuwaalii waan akkanaa kun haapan ta'aatiin hin deema. Fakkeenyaaf baasketbooliin Osfaanaan akka Osfaanaatti qopheessee hin beeku. Kanaan dura yeroo duraatiif akka Osfaanaatti baasketboolii duraan sappoortu goona malee akka Osfaanaatti hundi qopheessine tokko jiru. Kun amma yeroo awwaalaatiif yeroo duraatiif godhame karaa duraa immoo ispoortii adda addaa irratti dabaluuf deemna. Kun immoo akka karoo irrattiitti giraajuwaalii guddataatu waan deema jechuu barbaadetti.
Tole kubbaan miilaa tapha akaakuu tapha garee baay'een keessatti hirmaatudha. Barana garee ammamtu irratti hirmaatame kanarratti?
Divizhin B keessatti tiima 16 irratti hirmaata. Divizhin B keessa immoo tiima 13. Akka waliigalaatti karaa tiima 29 barana asirratti hirmaata jechuudha. Every year ganna hundaayyuu dabalaatiin deema. Fakkeenyaaf Norway irraa yeroo duraatiif Ameerooppii irraa Norway irratti hirmaate. Kanaadaa yoo ilaalle tiima 2 barana irratti hirmaate. Australiyaan yeroo duraa hin dhufne jedhaniitti pirogiraama tokko tokkoon hojiin sheer godhaa turanii faayinaalii waan adda addaatiin irratti hirmaachuu hin dandeenye. ballatatu mande mosfanan mosfanan ballatatu mande wacho
amma ga Norway barana hirmatera Australian barana dufani rumo akam
barana barana
e gajari barana dufne amma America kaba ke sarle be ballacha de mati jira taba gare taba mo kanafio wandi osfanan kafalu jira
osfanani division 1 division am division f division b yes trophy ni jira akamallaka titlemo haga kuma kudani yero kamo ef kana mo inda da yero tokotoko gadi bolle inda da yero tokotoko olbe bolle inda da division billa kasumatte so watu jira yecho akalma jande setini no likavetini ne ndorgom siso
dumaratti osfana barana kanisa baradar beti saka accanuti wajin wanti addagodu jira kanjetan
wanni addagodu tokofa yero hawasni kenna COVID in Duba 2021 wadufe wani alame all namne walgaetin baetoko ya wana dadda tratir matetin baetoko gamade dambe ganna dabrelle akasuma ani wonne toko akana batoko titi wonne lalatin jiru malen osfanan ganna gannan dawalatin indem especially Minnesota tiro bae dalagama amene amin yero bae osfanan Minnesota kesati kadem Minnesota kesa bae tri magala dadda kesati osfanan yogo namu namni bae toko sodata toko fa financially lama famo namni bae ndu fer tinir matu yala yo khabarana lalumo opening ceremony yo karge tanta bae bae toko wan expecting go ni chalate kanafi wanda dagolo toko fa magala Minnesota kesa bae tinin magala DC kan kesa goramun waan guddaa tokko kan oyo gammachuu tokko jechuu kalerra jalqabeetini kalammata ammoo every year yeroo waan addallatti maddallaa kan amma fakkeenyaaf samar of yaadannoo jedhameetini torbaan kana keessa waan addaddaa hawaasni akkamiin yaadachuu danda'a akkamitti immoo waan dabreerra ammoo yaadateetini immoo karaa dura akkamitti deemuu danda'a waa baay'eetu as keessatti deema kanaaf ganna hunda yeroo hunda wanuma haaraatu uumamu jechuu barbaadetini.
Dorgommiiwwan kubbaa miilaa sanbataa jalqabeeti kan taasifamaa jiran diviziyoonii yookaan kutaa lamatti qoodamanii dilbata kaleessaa diviziyoonii tokkoffaa yookiin A keessaa gareen risaa Oromiyaa fi gareen tokkummaa ofi bee eeriyaa taphatanii risaan 8-0 moo'ee jira. Maddi walaabuu Dirree Dawaa 3-1 moo'e. Diviziyoonii lammaffaa yookiin B keessaa gareen Torontoo Oromiyaa garee Abdii Boruu 3-0 gareen Qeerroo Daalaasii garee Michuu Sabaa 2-0 yemmuu moo'u gareen Oromoo Kaalgaariitii fi gareen Caayaa Oromoo Noorweeyii 2-2 walqixa bahaniiru. Kuni akka fakkiitti kan fudhanneedha. Dorgommiiwwan guyyaa har'aas itti fufanii jiru. Amma guyyaa xumuraa sanbata adoolessa 29 itti fufu. Gabaasni ispoortii keenyaa kanarraa kanuma fayyaa ta'a.
Amma immoo gara qophii 7 ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi San Diyeegoo keessatti gaggeeffamaa akka jiru agarsiisi aadaa kan kitaaba baacoo irratti hundaa'e irratti taatoleen Haaliwuud kanneen hookkara hojii dhaabinsaa irra jiran irratti hirmaanne. Gabaasaa Jeeniyaa Doluut qophii Ameerikaaf uummata ishee kanarraaf qindeessinee jirra. Kunooti. Agarsiisi beekamaan kan Yuunaayitid Isteetsi keessatti jalqabameef yeroo ammaa biyyoota addunyaa hedduu wal ga'e kan Comic Con jedhu yaa'ii kitaabota baacoo kan aadaawwan adda addaa fiilmii agarsiisa televiziyoonaaf taphoota viidiyoof kan kana fakkaatan keessatti mul'atan irratti fuulleffatu kan bara 2023 kutaa Yuunaayitid Isteetsi San Diyeegoo keessatti jalqabamee jira. Kunis istuudiyoo fiilmii itti agarsiisan yookaan taatolee beekamoon irratti kan argaman miti. Hirmaattonni hangi tokko akka jedhanitti taatoleen Hooliwuud yeroo ammaa hookkara hojii dhaabuurra jiraniif barreessitoonni Comic Con kan bara 2023 istuudiyoo fiilmii gurguddoof taatolee beekamoodhaan alatti San Diyeegoo keessatti geggeeffamee jedhan. Hirmaattonni tokko tokko hookkarri taatoleef barreessitoota Hooliwuud saganticha irratti argamuu dhabuun kitaabota baacoof agarsiisaawwan aadaa mul'atan kun gara hundee isaaniitti akka deebi'aniif carraa kennee jedhu. San Diyeegoon yaa'ii Comic Con jedhu
yaa'ii aadaan beekamaa barreessitootaaf taatolee akkasumas taatoleef deeggartoota baacoo isaan barreessaniif fiilmiiwwan isaan qopheessan walitti fide. Taatolee fiilmii beekamuuf istuudiyoon fiilmii Yuunaayitid Isteetsi gurguddoon sagantaa kanarratti hin hirmaanne. Sun garuu taatolee kitaaba baacoo fiilmii huccuu aadaa uffatamee dhiyaatan hambisuu hin dandeenye.
I'm 62 years old. That's why I say at any age, it's never too late. We all want to enjoy life, and what better way to do it?
Judge cosplay jedhu kan dhufe huccuu aadaaf agarsiisa jedhurraa yoo ta'u, nam fakkii tokko bakka bu'uuf huccuu aadaa uffachuudhaan kan agarsiisamu. Bara kana tuuta yaa'ii Comic Con jedhu keessa seenuuf akka nam fakkii Wonder Woman yookaan dubartii goota taate tokkottan uffadhee jedhan. Patricia Burns gadamoojii humna galaanaati. Kitaaba baacoo Marvel Comics jedhu keessatti nam fakkii Black Widow jedhu bakka bu'uudhaan taphatan.
I looked through the catalog of Barbie, and this is actually from Barbie 1985 as astronaut Barbie. She did exist, and so that's why I picked her.
Ani umuriin koo waggaa 62. Kanaafani kan umurii inni kamuu waan sirra darbu hin qabu kanan jedhuuf martinuun keenya jireenyatti gammaduu barbaanna. Malli gaariin kan kanatti hin gochuu danda'amu ofii kee of haaressuudhaani. Kan nama daangessu maali? Nutu of daangessa. Nama kamiyyuu sanyii kamiinuu haa ta'u ofii ofii argachuun barbaachisaadha jedheen namatti himaa jedhan. Ashlii Lawrensiif Keet Fooster immoo fiilmii Baarbii jedhuuf kabajaa qaban mul'isuuf jecha huccuu warri hawaarra dhaqan uffatan uffachuun agarsiisan.
It definitely took the wind out of the sails a little bit, but one of the cool things is coming from that is we're getting back to our roots.
Kaataloogii yookaan barruu Baarbii jedhuun ilaale. Kun fiilmii Baarbii kan bara 1985 irraa fuudhame. Sunis Baarbii ishee astiroonaatii yookaan gara hawaa dhaqxe bakka bu'a. Dhuguma jirti turte. Kanaafan isa filadhe jedhan. Injinara odeeffannoo teeknoolojiif taatoo Supermaan jedhamu kan ta'an Chris Perry akka jedhanitti taatoleen Hollywood agarsiisa bara kanaarraa hafuun fiilmiiwwan kitaabota baacoo irratti hundaa'an kan yaa'ii baranaaf bakka ga'aa kenne. Chris akka jedhanitti kun immoo waa'een kitaaba baacoo irratti hundaa'e daran iddoo akka argatu aadaa beekamaan kan akka agarsiisa televiziyoonaa bakkatti akka deebi'uuf carraa kennee jira jedhan. Yaa'ii kana irratti kanneen hirmaatan kitaabota baacoo hedduu argataniiru. Innaa kanas barruulee baacoo namoota dhiyeessan 500 ol meeshaalee aadaa adda addaa beekamoo tapha viidiyoof barruulee aartiif hojii aartii baacoo bakka adda addaa akka beekamu gochuu irratti akka mari'ataniif carraa kenneefii jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa walquunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaa gama feesbuukiin facebook.com/voaafaanoromoo, tiwiitariif inistagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii. Pirodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree, Gulaalaa Viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite Tigist Gammee, qophii har'aa kan keessummees Anxuu Jibee Horaatii, qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.